yapaza misa kodwa ngiyakuthanda iphakathi kwethu kodwa wena umlilo awunazo izaba awunayo inhliziyo kodwa ngiyahamba na Niyaphupha ngawe Ngiyamthanda Ngiyamthanda lo umlilo wakho umshisa so Ngiyamthanda kodwa kuyingozi Ngiyamthanda noma kuyahlanya Uthembisa izulu kodwa uletha izulu Amahlazo wakho angathi into yami Ngibone izinkanyezi kodwa ngilwa nezulu Ukuphuma nawe Yafana nokuphuma esibhakabhakeni Kodwa ngiyazi Ngiyazi kahle Izintambo ziyakheka Uyisivunguvungu Ngidla yonke indawo Kodwa nami Ngiyinkanyezi Ngiyakhanya Ngoba ngizoyindroba Lempi yangaphakathi